twese tubabara tugatotezwa na satani duhumura umwami Yesu yamutsinze ku musaraba mwabashyitsi nabimugira ntidukwiriye kugira ubwoba Yesu niwe uturwanira haleluya yaranesheje ariko duhumure isi niko bigenda tugiye kwitahira dukumbure imuhira ariko duhumure isi niko bigenda tugiye kwitahira dukumbure imuhira